Mwena Veniste Nshimiyimana na kuri radio ijwi rya Amerika ivugira Washington DC mu kirundi no mu Kinyarwanda. Uyu numwanya w'agasaro kaburaga umwihari ku kiganiro muri sanga. Nongeye kuba ikaze kandi mbashimira ko mukomeje kuba benshi mu kurikira ikiganiro agasaro kaburaga umwihari ku kiganiro muri sanga. Buri cyumweru dufatana urunana tugafata mu mugongo ababyeyi babuza abana babo, ariko ntibacika intege bagahura babashakisha. Hari abashakisha abavandimwe babo, hari abana nabo baba bashakisha ababyeyi babo. Mu kiganiro cy'uyu munsi murumva umwana umwe utuye mu Bubiligi watwandikiye ashakisha umubyeyi we bamaze imyaka 30 batandukanye. Twaramubonye umubyeyi wa duhamagaye ashakisha musaza we batandukanye mu nkambi ya Nyacyonga dore hashize imyaka 29. Twarabahuje turahumanya kandi abashakisha abana n'abavandimwe babo.
Agasaro kaburaga kabonetse
mu kiganiro cya kane cy'agasaro kaburaga. Muri buka aho nababwiraga nti iyo udafite amakuru y'umuvandimwe wagiye umureba imyaka ikikaraga uyireba, ariko udahumbya agatima kagahora kamushaka, uba uri umuvandimwe. Nka Mukakamanzi Denise watandukanye n'umuvandimwe we bamaze hafi imyaka 3 mu buhungiro, baravanywe mu byabo n'intambara, bari mu nkambi yahitwa Rusine hafi ya Nyacyonga ya Kigali. Mukakamanzi ubu abarizwa mu karere ka Gicumbi, umurenge wa Byumba, akagari ka Ngondore, umudugudu wa Bukamba. Dore uko yashakishaga musaza we.
Yakaremye ni unyumva ndagusuhuza, yakaremye ndagukunda, ndi mushiki wawe ni unyumva ku ijwi rya Amerika, ndi mushiki wawe witwaga Ntawiha, witwa Mukakamanzi Denise. Twaburaniye ahantu bita Rusine, ndakumenyesha yuko ntihari ndi mushiki wawe niba unyumvi yakaremye. Ngize amahirwe yo kukubona ukaza mu Rwanda tukavugana. Narashatse, narungutse, mfite umuryango w'abana barindwi. Uje mu Rwanda rwose nkakubona, nkagira amahirwe yo kukubona tukabonana tukaganira. Ndacyari mushiki wawe, ndahari.
Nyuma y'ibyumweru bibiri umuntu nari nasabye kumfasha gushaka amakuru ya Karemye yarampamagaye ambwira ko yamubonye, ampana nimero ze kugira ngo tuzavugane. Narabikoze turavugana, muha amakuru ya mushiki we, ambwira ko yishimye kandi yifuza ko bavugana. Narabahuje baraganira. Hallo,
yego.
Denise, amakuru yawe?
Amakuru yanjye ni meza.
Ngufitiye inkuru nziza. Ni Venuste Nshimiyimana ku ijwi rya Amerika.
Yego.
Ngufitiye inkuru nziza.
Yego rwose.
Nagira ngo nkubwire ko musaza wawe yakaremye namubonye agasaro kabonetse.
Yewe, Imana ishimwe cyane.
Yewe.
Bana we, nari mfite ibyiringiro.
Ni byiza kwizera. Reka noneho ndebe, utegereze gato, mushake kuri telefone ndebe ko namubona, hanyuma muguhe muvugane. Buretse gato.
Oui,
Gabriel.
Oui, c'est moi.
Ben écoute, cette fois-ci c'est la bonne. Je suis avec ta sœur Denise.
Ah.
Denise?
Yego.
Nguyu musaza wawe ni musuhuzanye.
Yakaremye ndagusuhuza.
Bonjour Denise, comment ça va?
Denise, aravuze ngo uraho umeze ute?
Ndaho ndashima Imana. Imana yuko mubonye yakaremye rwose. Imana ishimwe kuba mubonye.
Elle dit qu'elle est très contente de te retrouver et rend grâce à Dieu.
Moi c'est pareillement. C'est un miracle.
Nawe ngo arishimye cyane, ngo ni nk'igitangaza kibaye.
Igitangaza kibaye pe.
C'est vraiment un miracle de l'entendre après autant d'années. je ne sais pas, c'est incroyable, c'est incroyable.
Nawaragira ati kukumva nyuma y'iyi myaka yose ni igitangaza, ati ni ibintu byandenze cyane rwose.
Arakoze rwose mano we.
Gabriel, il y a aussi ton beau-frère qui veut te parler. Namuramu wawe arashaka kugusuhuza.
Nanjye numva gafite agahinda bitagira uwo ukomoka kuri mudamu wanjye. Nanjye nishimye cyane kubona mfite mamu wanjye ndishimye, nanjye byandenze sinzi na.
Il dit qu'il se sentait très mal à l'aise de savoir qu'il n'avait pas de beau-frère et qu'il est hyper content d'en avoir un désormais.
Oui. C'est pareil pour moi, c'est surréaliste vraiment. C'est merveilleux.
Nawe avuze ko ibyishimo byamurenze, ati ni ibintu byiza cyane. Aha rero niho umurimo wanjye urangiriye, akazi kanjye ni uguhuza abantu, ahasigaye muzagira amahoro.
Ariko Imana iguhe umugisha rwose, byatushimishije cyane.
Murakoze cyane.
Rwose Imana izakomeze kuragire umurimo wawe ukora.
Ndabashimiye.
Agasaro kaburaga.
Akandi gasaro kaburaga kabonetse mu Rwanda. Umwana w'umuhungu witwa Mungwara Karama wavukiye mu Rwanda mu cyahoze ari komini Ngoma mu mwaka w'1988, akaba yarabonye ababyeyi mu Bubiligi kuva mu mwaka w'1989. Yahamagaye ijwi rya Amerika dusaba kumufasha gushaka umuryango we mu Rwanda. Impapuro yari afite zigaragaza ko yavukiye ahitwa Icyarwa. Nta wundi mubyeyi yari afite uretse nyina yari afitiye izina rimwe gusa, ni Nyiramayira. Kugira ngo tumugereho twifashishije paruwasi ya Ngoma, padiri mukuru Eric Twizigimana twakirana urugwiro ahita atangira kubaza mu bakirisitu be, ku buryo nyuma y'amasaha 8 gusa twari tumaze kumenya aho nyina Nyiramayira aherereye. Twamusanze muri paruwasi ya Mukarange mu ntara y'Iburasirazuba bw'u Rwanda. Dore ikiganiro twagiranye.
Muraho.
Amakuru yanyu?
Ni meza.
Ni nyina wa Mungwara Karama tuvugana?
Yego.
Murakomeye cyane.
Buhoro buhoro.
Nitwa Venuste Nshimiyimana, ndi umunyamakuru ku Ijwi rya Amerika. Umuhungu wawe Mungwara Karama yaradushatse adusaba kumufasha kumenya niba hari abavandimwe agifite mu Rwanda. Twaragerageje ariko twakugezeho wowe nyina umubyara nabimubwiye, ndetse byanamushimishije cyane. Ariko se wowe urumva umeze ute?
Ndishimye cyane.
Zumva hari umuntu uri ruhande rwawe?
Ni umukobwa wanjye.
Afite na mushiki we?
Yego.
Mushiki we yitwa nde?
Yitwa Nakure Edite.
Nakure Edite, uraho?
Uraho neza.
Wari uzi ko ufite musaza wawe?
Yego.
Nibyo. Wari ko wari utaramubona?
Ntago muzi. Yewe navutse yaragiye hanze.
Insubiza mama wawe gatoya, ndashaka kugira ikintu mubaza.
Ndakumva.
Nagira ngo umbwire muri makeya ukuntu watandukanye n'umwana wawe.
Hari abantu batubwiraga ngo hagiye kuba intambara, ngo n'abaturage ngo buri mubyeyi wese ngo asifuze ubugumba.
Abo bantu bari Abanyarwanda, bari Abazungu, bari abantu bwoko ki?
Ari Abanyarwanda.
Ubwo hari mu buhe mwaka?
Muri 1990.
Bakaba babwira ngo ni mutange abana banyu?
Ahubwo jyewe nari njye nekeraga numva ko yapfuye. Najyaga kubata ku bigo by'abapadiri bakambwira ngo situmuzi.
None se umwana wawe umujyanye wamuhaye inde?
Namuhaye hari abafurere. Hari abafurere bakoraga aho ngaho ku kigo cy'abafurere nyine Butare. noneho rero abantu benshi ko batavye abana
nibyo
eh aho noneho wa mufure ere arara arabakipakiza imodoka atwana duto nyine cyane ababyeyi benshi barabishishuye nyine ntabwo ari njye gusa bambona bakaba bafasha mamini pisi niba ari amami pisi mbona babasizemo baragiye.
Hanyuma uwo mufurere waba wibuka izina rye byibuze rimwe?
Yariko yarapfuye ni furere Rene. Rene Joseph yabaga hari I Butare.
Uwo ni furere Rene Joseph de Rook?
Iyi niwe wabajyanye.
Aha, wabwiwe n'iki ko yapfuye?
Nyine naragiye ndabaririza hambere aha ngaha. Iryo tanga nyine ritaraza. Umupadiri umwe arambwira ati uwo mufurere yaranapfuye kandi koko yaranashaje yarakuze. Uwo mufurere niwe wabajyanye ariko yarafatanyije n'umubikira umwe mubikira aretse ko nta namuzi izina.
Umubikira w'umunyarwandakazi cyangwa umuzungukazi?
Umubikira w'umunyarwandakazi niwe waherekeje abo bana ariko simuzi izina rwose.
Avuga ko abajyanye I Kigali, avuga ko
abajyanye kubarera mu gihugu cyabo. Turagenda rero kuri komine turasinya ngo tutanze abana baradusinyisha nuko turagenda.
Icyo gihe utanga umwana wawe yari afite imyaka ingahe?
Yari afite imyaka itatu. Urumva ko yari acyonka.
Uramwikuraho acyonka uramutanga?
None se aho kugira ngo amfire mu maso ako nanjye namuhaye ubuzima bwo kubaho.
Ariko se nkwibarize, hari ikibazo mfite ndashaka kugisubiza ukihorere. Uwo mwana umutanga wowe ubwawe wari ufite imyaka ingahe?
Nari mfite 15.
Oh, wamubyawe ukiri mutoye?
Nari ndi mu wa kabiri sogonderi.
Noneho urumva impamvu nari nkubajije kiriya kibazo?
Yego.
None uwo mwabyaranye mu ngwara karama yamye yuko umwana umutanze?
Twabyaranye se ko namushuguritse nyine kwa kundi ababyeyi bashuka kwa kundi abantu bashugurika abana ngenda namoze huko.
Ariko ntiwigeze ucika intege y'imyaka 30 irashize ukirwana ugishakije uvuga uti umwana wanjye yagiye he?
Ntabwo nigeze ncika intege, ahubwo numvise kandi yari yatangaje naraye iminsi ibiri yose nasinziye.
Uravuga igihe padiri mukuru yazaga kugushaka?
Ambwiye anzaniye iryo tangazo ko nshakisha ngo mu ngwara karama bashakisha nyina. Naraye nasinziriye ndahangayika cyane numva ibyishimo birandenze.
Birumvikana nk'umubyeyi. Madame Rose Nyiramayira, nagira ngo ngushimire ku bw'akano kanya wahaye Ijwi ry'Amerika tukumenyesha ku muhungu wawe mu ngwara karama de woya gushakishaga akaba atuye mu Bubiligi. Ndagira ngo mbonereho nshimire cyane padiri mukuru wa paruwasi ya Ngoma muri diocese ya Butare, padiri Eric Twiringimana, batufashije cyane kugeraho. Nshimire kandi na padiri mukuru wa paruwasi ya Mukarange muri diocese ya Kibungo, Jean d'Amour Tumusengi, nawe wadufashije cyane kugira ngo dushobore kuganira. Nshimire n'umukobwa wawe Nakure waguherekeje kugira ngo nawe avugane n'umuvandimwe we. Tuzagerageza kureba ukuntu twabahuza kugira ngo muganire mugira amahoro.
Urakoze, Imana iguhe umugisha kubw'ubwitange uri kudukoresha.
Mu kiganiro gitaha tuzabahuza bombi baganire, abatuye Cyarwa Sumo na Cyarwa Kimana. Mwumva Ijwi ry'Amerika, mukomere
muri Isanga. Muri Isanga ni ikiganiro cy'Ijwi ry'Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika.
mukomeje kumva radio y'izwi ry'America ikiganiro Gasaro Kaburaga umugereka wa Murisanga igihe kirageze ngo duhe umwanya abashakisha babo turahera mu Bufaransa umufaransa kazi ukomoka mu Rwanda wa harerewe amazi guhabwa abandi babyeyi bamurera arashakisha uwo baba bafitanye isano uri mu Rwanda amazina yanditse muri passport ye ni Uwimana Mukantwari nyina yitwa Eugenia Mukantahigwa yavukiye imururu mu cyahoze ari komini Kimbogo muri prefecture ya Cyangugu ubu ni mu ntara y'Uburengerazuba bw'u Rwanda habiyaremye Fabiani wigeze kuyobora komini ya Kimbogo niwe watanze icyemezo n'irangamuntu yuzuye witwa Kabera ashobora kuba ari se cyangwa sekuru uwitwa Hakizamungu Jean Baptiste niwe washyize umukono ku cyemezo cyamutanze afatanije na Fred René Joseph de Rouk uwo akaba yari mu frere w'umushariti waba azi Eugenia Mukantahigwa w'imururu cyangwa se abavandimwe be yegera umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika muri ako karere amuha makuru umwana we witwa Uwimana Mukantwari tumufashe gushaka Agasaro Kaburaga
Agasaro Kaburaga
tugume mu Rwanda mu murenge wa Rukozo akagari ka Buraro mudugudu wa Kabgayi mu karere ka Rulindo mu ntara y'Amajyaruguru uwitwa Ayirwanda Emmanuel hararangisha abavandimwe be bamaze imyaka 28 batandukanye
cyangwa nshakisha niba ari umuntu wanjye hari umuhungu n'umukobwa umuhungu yitwaga Ndayisaba umukobwa akitwa Nyirageze Imana niyo mazina yabo bakundaga guhamagarwa
ntabwo bari babatije
ntabwo ndumva batari bakabatijwe
mwatandukanye ryari mwatandukaniye he
ngo twatandukanye ndumva ari mu 1993 kuko twabuze ababyeyi muri 1992 duhungira ahitwa Imurambi ubwo abandi bana bari bagendeye Imurambi aho ngaho mu nkambi twebwe nyine kubera ko sogokuru na data wacu ntabwo bemeye ko abo bana bagenda barabyanze duhungutse tugeze iwacu mu rugo ubwo biba ngombwa ko bemera ko babajyana babajyanira kuri komini
uravuga ngo biba ngombwa ko babajyana he kandi bande
iyo miryango yajyanaga abana b'ifubyi ikomeje kubakurikirana biba ngombwa ko babajyana kuri komine hanyuma barabajyana
iyo miryango ni iyihe amazina yayo
ntago nayimenya rwose pe ntago namenye umuryango wabajyanye uwo ari we
icyo gihe wari ufite imyaka ingahe ay'u Rwanda
icyo gihe nari ndi mu myaka 15
ku buryo umuntu waje agatwara murumuna wawe ufite imyaka 15 utamwibuka isura utazi ukwasi utazi izina rye
kubera ko nari mfite data wacu na sogokuru bari babikurikirana ni nabo bajyanye abana kuri komini ubwo rero njyewe ndumva ntabwo nigeze mbikurikirana cyane ahubwo sogokuru na data wacu nibo bajyanye abana kuri komini hanyuma baza batubwira ko babajyanye
burugumesitiri wanyu icyo gihe yitwaga nde
burugumesitiri yitwaga Butera Anastase
aracyariho
muri iyi minsi yashize naranamuvugishije ambwira ko ibyo bintu abizi ndetse ngo bibaye na ngombwa natanga na nimero akaba yabisobanura uburyo bagiye
ushobora kumpa nimero ye nkamuhamagara akambwira uko bagiye
nimero ye nayibaha nubu ndayifite mu ntoki 078 88 60 45 yari urugumetero komine Cyungo
iyo muvuganye akubwira ko barumuna bawe bajyanywe mu cyigihugu
navuga ko tazi igihugu bagiyemo avuga ko ngo bavuye kuri komini ngo baje ngo hari ikigo cyari kiri i Kigali ngo nicyo babajyanyemo
i Kigali amagana he
mu Kiyovu ngo niho ikigo cyari kiri ngo cyitwa Transit.
Emmanuel ayi Rwanda ndagushimira cyane ikizere ufitiye ijwi ry'America n'ikiganiro Agasaro Kaburaga nitumenya aho icyo kigo bitaga Transit giherereye mu Kiyovu n'abakiyoboraga tukamenya n'ukuntu abo bana bahageze bavuye muri komine Cyungo tuzamenya irengero ryabo ndagushimiye cyane. Tukimara kuvugana na Ayi Rwanda Emmanuel ushakisha abavandimwe be ndayisaba na Nyirantezimana ntayandi mazina bafite yenda bari batarabatizwa ijwi rya Amerika yashatse gutera Anastase wigeze kuyobora icyahoze ari komine Cyungo uvugwa ko yatanze abana babo twaramubonye gutera Anastase kaze neza ku ijwi rya Amerika.
Murakoze kunyakira.
Nari nguhamagaye ngushakaho amakuru. Hari abana babiri ndimo nshakira irengero, hari umuhungu witwa Ndayisaba, umukobwa witwa Nyirantezimana, kandi bambwiye ko ushobora kuzi amakuru y'ukuntu bavuye mu Rwanda. Hari ikintu wabuzi watutangariza?
Ibyo iyo dosiye koko yabayeho yo ku fata abantu babaga bafite ubukene babaga babayeho nabi noneho bakabahuza n'abagira neza bo hanze mu Butaliyani no mu Bufaransa no mu Bubiligi ariko sinakubwira ngo kanaka yagiye muri iki gihugu kanaka yagiye muri iki gihugu umuntu wari uyoboye iyo dosiye ni uwitwa Mushashi Beatrice wakoraga muri minisiteri muri Minaloke akaza mu nkambi cyangwa se akaza mu hariya hari muri Tampo noneho akatumenyesha iyo dosiye agasanga ababyeyi nyine barababaye badafite umufasha bakumva barabyishimiye noneho nk'abahumva ni nange wasinyaga ku byangombwa byabaga bituruka bikura umwana nyine mu kumuturage nkamuhuza na Mushashi na bagira neza hari nk'umupadiri nkibuka izina nawe wakoreraga i Nyamirambo ariko ntabwo nkibuka izina nawe yajyaga azana na Mushashi.
Umupadiri w'umuzungu cyangwa umunyarwanda?
Oya w'umuzungu. Ya agomba kuba ari umupadiri w'umufaransa. Icyo navuga ni uko iyo dosiye ndayizi ko yabayeho kuko nanasinyaga ku byangombwa ariko kuba nakubwira ngo kanaka yagiye aha kanaka yagiye aha cyangwa se ngo umubwire ngo hari dosiye zasigaraga muri komine ku buryo mwajya gushakisha mu madosiye nta amadosiye yazaga yateguriwe muri ubu ni Minaloke ariko icyo gihe yari Minenteri noneho twebwe tukazatanga atestasiyo y'uko umuntu avuye muri komine yari komine Cyungo iyo ngiyo nayoboraga.
None se mwatangaga icyemezo cy'uko umwana agiye agahabwa iyo minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu ikamushakira umwana ikamushakira abagira neza n'ababyeyi mu mahanga, mwabaga muzi ko abo bana bagiye kurirwa n'abandi babyeyi cyangwa muzi ko ari nko kubashakira amashuri bagiye kwiga ari babonye abandi bantu bazabarira bagakura?
Kwabaga ari uko abana babayeho nabi ababyeyi mbese bagasa n'ababarekura kugira ngo bagire amahirwe yo gufatwa neza n'abagira neza noneho kubera ko ibyo bintu byabaga habaga haje umuntu wo muri minisiteri Minenteri nta kindi twari kubivugaho twabonaga ibyo bintu bikubiyobowe na minisiteri. Iyo aba ari umugiraneza w'iyivira ntabwo nari kumwemerera ntafite uburenganzira bwa prefe cyangwa se bwa suprefe cyangwa se bwa minisitiri ariko kubera ko uwo muntu yazaga nyine afite na ni karita yo muri minisiteri kandi nari namuzi urumva ku izina na mbere yuko ajya gukora muri ministeri wa mudamu na yimuzi kuko hari abandi twari twarigeze gukorana
ariko se yitwa
Mushashide ya Pete
ndamuzi ariko se mwamenyana mwakorana yazana ikarita y'umuri ministeri w'ubutegetsi bw'igihugu gufata abana ukabamuha ngo yababoneye abagira neza abo bagira neza wigeze umenya babibo wigeze umenya isura yabo ntago ugeze utekereza tuwasanga ari birura bigiye kuturira abana ntago ugeze utekereza ko abo bana bashobora kuba bajyanywe mu buryo butemewe mwigeze icyo kintu ugeze ugitekereza
ibyo uburyo butemewe ntago nari kubitekereza kuko yaje ari umuntu wo muri ministeri uri ku kazi ntabwo nigeze ntekereza rero ko haba harimo amanyanga noneho kumenya abo bagira neza ni uwo mupadiri namenye wigeze kuzana nawe ni uwo gusa namenye
none se Bwana Butera Anastase ndimo ndagerageza gutekereza minisiteri y'ubutegetsi bw'igihugu yari ifite urushorina yari ifite ahantu abo bana ibacumbikira mbere y'uko bahabwa ababyeyi ndimo ndibaza ukuntu byagendaga kereka mbonye uwo mushashi yenda niwe wansobanurira neza uko byagendaga
n'ubundi ubwo nubushaka adresse ye kuko navuze ko namuzi noneho akagusobanurira ariko njye yambwiraga ko hari ahantu hari transit I Nyamirambo no mu Kiyovu babanza kubafata neza aho ngaho bakabashakira n'ibyangombwa byo kujya mu mahanga kuko batabaga muri komini bahita bagenda ubwo babanzaga kubashakira ibyangombwa bari ahantu bategereza aho yambwiye ni Nyamirambo kuri uwo mupadiri no mu Kiyovu ahantu ntihamenye neza
mu Kiyovu nanjye barahambwiye ko hari ikigo banyuzagamo abana centre de transit nuwo Beatrice Mushashi uvuga ndamufite mu bantu nzi nzamuhamagara mubaze niba koko yarakoze muri iyo ministeri uvuga niba icyo kigo akizi kugira ngo tumenye neza uko ibintu byifashe
okay ubwo nuko bimeze
ariko se ugereranije ukibuka wasanga abana basinye kugira ngo bagende ari nk'abangahe
bagere barenze 30
mu gihe kingana iki
ni muri 93 bishyira 94
ijwi ry'Amerika yakomeje gushaka makuru yatuma tumenya irengero ry'abana babiri Ndayisaba na Nyirantezimana bakomokaga mu cyahoze ari komini Cyungo icyo kigo cy'agateganyo abana banyuzwagamo cyari mu Kiyovu twamenye ko cyategekwaga n'umufaransa Benoît Artigo wari uhagarariye ishyirahamwe Accueil Sans Frontières ryashakiraga abana babyeyi mu Bufaransa ikigo cy'agateganyo cy'Inyamirambo cyari gihagarariwe n'umupadiri witwa Pierre Jo wo mu bapadiri bera yakoreraga Association Lumière des Enfants nayo yoherezaga abana mu Bufaransa amakuru twahawe n'ishyirahamwe ry'abo bana hawe ababyeyi muri icyo gihugu uyerekana ko hari abana b'abanyarwanda 560 mwabyumvise Butera Anastase wahoze ayobora komini Cyungo yavuze ko abana yabahaga uwitwa Beatrice Mushashi twaramushatse turamubona atuye mu Bufaransa tumuhaye ikaze ku ijwi ry'Amerika ni ikiganiro agasaro kaburaga mu kanya navuganaga na nuwahoze ari burugumestri w'icyahoze ari komine Cyungo Butera na Stage tuganira ku bana bavanwe muri iyo komine bagashakirwa abandi babyeyi banze umbwire iyo dosiye yabo bana bashakirwaga ababyeyi wigeze uyikoraho muri ministeri wakoragamo
nakoraga muri ministeri des affaires sociales ibe hamize abaturage nakoraga icyo gihe yiyobowe na ministre Rando ariko uwitaga Rando noneho hakaba harimo iyo dosiye yari ishinzwe kureba abana b'imfubyi bashobora kujya kurererwa mu mahanga noneho rero iyo dosiye rero twandi mu bantu ndi mu ikipe bayikoragaho
waba warigeze ujya muri zone tampon cyangwa se mu nkambi yariyo yose ndashaka kugenda nka Nyacyunga cyangwa se handi gushaka mwabana nkuko burugumestre wahoze ari burugumestre Butera abivuga
burugumestre tugomba kuba twarakoranye sinibuka neza ni kera iminsi ishize ni myinshi ariko iyo komine ya Cyungo nayikozemo ndetse na hariya hari aho inyungu nziza ari zaje muri Nyacyunga naho twarahakoze tujya gushakayo abana ariko abana b'imfubyi nibo baduhaga twajyagayo tugasanga burugumestri yakoze constansoma y'abana n'imfubyi akaba ariho baduha kuko ntabwo twari dufite uburenganzira bwo kujyana abana badafite ababyeyi
yavuze ikigo yise ngo ni ikigo do transit ni ukuvuga ko ni nk'ikigo gishyirwa amabwana mu gihe bagitegereje kubonerwa ababyeyi yavuze ikigo kimwe cyari Nyamirambo n'ikindi cyari mu Kiyovu ibyo bigo koko mwarimu bifite
ntabwo ari ibigo bya ministeri ya ministeri y'imibereho y'abaturage ni ibigo abana bajyagamo bifitwe n'abantu babiyoboye ariko bakorera association ziri mu Bufaransa noneho abo bazungu bari babiyoboye akaba ari bo twanajyanaga no mu kigo cy'impunzi kuzana abana najyanaga n'umuzungu witwaga Benoit Artigo niwe wari ushinzwe ikigo cyo mu Kiyovu hakaba n'ikindi kigo cy'ababinyamirambo cyari gifitwe n'abapadiri babiri umupadiri w'umuzungu w'umufaransa n'undi mupadiri w'umubirigi ariko abo bapadiri bo ntabwo nigeze njyana nabo mu kigo cy'impunzi twagendaga tureba abakozi babiri ba minisiteri y'imibereho y'abaturage tujyanye n'umuzungu ariko nyine ntanze ni njye wari uyoboye ikipe
hari aho yavuze yuko wajyanaga n'umupadiri ati uko izina yaba yabibeshya kunanye n'uriya muzungu Benoit Artigo akigira ko ari umupadiri
yaribeshye kuko uwo mupadiri niba yaragiyeyo ntabwo twajyanye
abo bana mukabafata mukabanyuza muri ibyo bigo bakahava bajya mu Bufaransa cyangwa se hari n'abajyaga mu Bubiligi
ukuntu ibintu bimeze nta kubisobanura muri aka kanya ntabwo byoroshye
gerageza
ni dosiye yari na association zo mu Bufaransa zemewe na leta y'Ubufaransa zanyuraga muri ministeri y'ububanyi n'amahanga y'Ubufaransa noneho izo association zikaba zifite ababyeyi bashaka abana bifuza kurera abana bo kurera noneho bo kwa dokta noneho ababyeyi bakaba bahagarariwe n'iyo asosiyasiyo kubera yuko minisiteri inakoreraga ntabwo bemeraga ko habaho les adoptions individuelles bakoreshaga n'adoptions zinyuze muri asosiyasiyo hari izindi nyinshi ntazi ariko izo nakoranye nazo ni izo ngizo ebyiri
ayo mashyirahamwe amazina yayo urayibuka
hari imwe yitwa Accueil sans frontières ariyo Benoit yakoreraga yakoranaga nayo niyo yararokeza asanga mu Rwanda yari afite n'indi mirimo akora ariko akaba ari antene yabo noneho hakaba n'iyindi yitwa yakoranaga na Padiri w'Inyamirambo nabo bapadiri b'Inyamirambo yitwaga Lumière des enfants noneho rero ubwo kuko bazaga bafite amadosiye y'ababyeyi bafite icyo bita agrema inaha ngaha mu Bufaransa iyo utayifite ntabwo ushobora kubona kwa dokita umwana nuko noneho rero ubwo bakatwereka izo dosiye bakatwereka amadosiye yuzuye hari nabo amadosiye twajyaga twanga tubona twebwe adusabiranye n'abana bacu ndetse rwose ku buryo na minisitiri Rando ibyo yari yaravuze ati amadosiye nk'aya ngaya yo kubona wayanze ko hari amadosiye twanze bajya kwipurenya abazungu bajya kwipurenya noneho aravuga ati kubona wayanze ati ntacyo bitwaye ati humura ati abana bacu bagomba kugenda ari protege tuzi ko bagiye ahantu heza.
Mbwira muri make nk'izo dosiye wangaga zabaga zimeze zite?
Nuko habaga harimo nka raporo sikoronike y'ababyeyi. Iyi dosiye nibuka nanze niyo umubyeyi yari afite umugabo yari yariromariye ariko muri raporo sikoronike bavuga yuko umugore we yapfuye yiyahuye. Noneho rero kumva ko umugore we yapfuye yiyahuye uravuga uti yararongoye yazanye undi mugore ese umugore wa mbere yapfuye yiyahuye kuma azize iki? Iki nicyo kintu cyatumye ngiye numva dosiye ntayikunze.
Mwene kwambwiye mu kanya yuko mutakoraga adoption individuelle ni ukuvuga yuko ntabwo mwafataga umwana ngo muhe umubyeyi kanaka mwafataga abana mukabaha ishyirahamwe kanaka rikaba ryo ribaturanyiriza ababyeyi.
Nibyo rwose ni ishyirahamwe kanaka ryabaturanyirizaga ababyeyi kuko ababyeyi baba bashaka abana bakurikije mbese imyaka y'abana bashaka nta asosiyasiyo kuko iriyo ari iri hagati yacu n'abo babyeyi niyo yabagize ababyeyi yarabakurikiranye kandi anayiza akomeza gukora hore yo kwakompanya yo guherekeza ababyeyi bageze abana bageze mu Bufaransa.
Kuri ibyo by'ababyeyi bahabwa abana byarashobokaga ko nk'umubyeyi umwe yaba umugabo cyangwa se yaba umugore utarashaka yahabwa umwana?
Oya ntabwo byashobokaga. Ntabwo byashobokaga ahubwo n'ibingibi byo kuvuga ngo harimo abantu baba homosexuel ibyo ntabwo twebwe twari tubizi. Niyo bijya kubaho ari nk'abantu b'ibitsina bibiri bihuje ntabwo twari kubikora donc umuntu umwe ku giti cye ntabwo twashoboraga kumuha umwana ntibyashobokaga minisiteri ntabwo yari kwemera kumutanga kwemera ko iyo dosiye bayemera.
Mbikubajije kubera ko hano mu kiganiro Agasaro Kaburaga hari umwana umwe wa hawa ababyeyi ariko bari umunabe baje bamusanga bavuye mu Rwanda babazanye ngo nabo baze kurererwa mu Bubiligi boherezwa kurererwa mu Bufaransa kandi bahabwa umukobwa udafite umugabo.
Ndumvise dosiye ntayizi ntabwo yashobora gutambuka rwose ngize nkishoboka iyo mbigumbi kuvaniyeho rwose ntabwo byari gushoboka. Iyo njya kuyibona nk'iyo ngiyo ntabwo tuba twarayemeye.
Umbwiye yuko abana bagendaga bose babaga badafite ababyeyi babaga ari imfubyi
niko byari byanditse. Iyo twajyaga kubashyikira muri komine batubwiraga ko abana ari imfubyi.
None ni iki cyabemezaga ko abo bana ari imfubyi? Mwarebaga dosiye mukabona ko se na nyina batakiriho kubera ko bibaye ibyo ntabwo twaba dufite bano babyeyi baba bashaka abana babo?
Yewe kubera yuko iyo ubukora muri minisiteri wagera muri komine ukaba wiringiye wizeye burugumesitiri wizeye n'abakozi ba komine noneho rero uko bakaduha impapuro zerekana yuko umwana ababyeyi be bitabye Imana none se wajya kuvuguruza umuntu ngo ntabwo nzi ko umubyeyi aracyariho. Oya ntabwo twigeze dufata abana bafite ababyeyi rwose ntiyajya no kuba afite umubyeyi ahubwo nta nubwo yaragiye. Hari n'ikindi kigo hari n'indi sisiteme yari hari yo kugira ngo abana bafatwe n'ababyeyi b'abanyarwanda. Noneho n'abo bana rero bafatwaga n'ababyeyi b'abanyarwanda iyo ntabwo ngiye dosiye ntabwo ariyo nakozeho ariko umuntu wayikoragaho yagombaga kujyana abana badafite ababyeyi yagombaga kujyana abana b'imfubyi rwose.
Aba babyeyi batwaraga abana hari ikintu bishyuraga kugira ngo abo bana bagende?
Ababyeyi ku giti cyabo nta mafaranga batangaga ngo baduhe bayatange ngo wumve ko hari amafaranga batanze ariko kuko asosiyasiyo yo ikorana na minisiteri de la affaire sociale na minisiteri imibereho myiza y'abaturage yatangaga ikintu gisa nka geste yo gushimira kimwe mbese nko muri commune cyungo cyangwa cyumba sinibuka ndumva barakoze mu kintu cyo kugura amasuka cyangwa icyo sinibuka ikintu sinibuka icyo bayakoresheje amafaranga batanze ntabwo nicyo bayakoresheje sinanayabonye sinzi nuko angana.
Impamvu narindi kubajije ni uko muri aya madosiye abana bahabwa ababyeyi binyuze mu mashyirahamwe ya Naya hari nk'ishyirahamwe rimwe nzatangaza ejo bundi hano ku ijwi ry'Amerika ryafataga abana mu Rwanda iryo shyirahamwe nagiye mu madosiye nsanga umwana kugira ngo agere mu Bubiligi umubyeyi umushaka yaratangaga ibihumbi 77 by'amabiligi y'icyo gihe 77 kugira ngo ushobore kuvana umwana mu Rwanda umugeze mu Bubiligi. Niyo mpamvu ushaka kubaza niba umubyeyi w'umubiligi yaratangaga ibihumbi 77 by'amabiligi kugira ngo umwana ashobore kuva mu Rwanda agere mu Bubiligi. Uwavaga mu Rwanda ajya mu Bufaransa yatangwaga hangahe?
Nta mafaranga yatangwaga kuri buri mwana.
Ndashaka kuvuga ngo harimo amafaranga yo kumugurira indege yo kumugurira tike y'indege
yo mu Bubiligi. Mbabarira ngo bazina ngo ikibazo kuko iyo byo ntabwo mbizi by'abantu bashobora kuba barakoreshaga ibintu by'amanyanga wenda bakaba barakoresheje ibintu by'amanyanga bakagurisha abana ibyo ngibyo ntabwo mbizi ariko abana bagiye banyura muri association banyu boherejwe mu rwego rukurikijwe n'amategeko ntabwo bigeze babatangaho amafaranga ukuvuga ngo umwana bamuguze amafaranga ya nayo umwana bamuguze amafaranga ya nayo na nyakwigendera minisitiri Andwaridi aramutse ahari yabikubwira ko bitashobotse ko atari ko byagendaga.
Ntabwo sinzi niba umuntu yabyita kugura navuze
77 ari iki wa muntu w'Imana
ko bigaragara uko yakoreshwaga yarabaga ari amafaranga yo kugura tike y'indege no gushaka impapuro zizamuzana ndetse hakabanza gutangwa 45,000 mbere yuko umwana agera mu Bubiligi yagera mu Bubiligi hagatangwa asigaye. Nashakaga no kumenya niba namwe mu Faransa byarabaga kugira ngo bizamfashe kumva neza uko aba bana bagendaga n'impuhwe zabaherekezaga kugira ngo bagire mu miryango yagombaga kubarera.
Umva amadosiye twakozeho muri minisiteri y'imibereho myiza y'abaturage dukorana na association izo bikina kubyeze hano mu Faransa ntabwo zigeze na rimwe zitanga amafaranga niyo yo kuvuga ngo wenda dutanze amafaranga 5 cyangwa 20 cyangwa 100 cyangwa 1,000 par enfant no kuri buri mwana jamais. Amafaranga batanze ni amafaranga rusange asa naho kwakunda umuntu avuga ati ntanze ikintu cy'ishimwe kandi ayo mafaranga yose yahise ajya muri komine cyungo cyangwa na cyumba aho muri ayo makomine twakoranye nayo mu rwego rwa reconstruction ndumva barakoresheje n'ibintu byo kubaka amashuri hari rumusubye ntabwo nibuka neza icyo ni ibintu nk'ibyo bavuga bati mbese abantu bagura imbuto mbese abantu bubaka amashuri mbese abantu bakora ikintu ibintu byo kongera kwiyubaka ariko nta bintu by'amafaranga wenda hari uwavuga uti wariragiwe oya ntabwo nibagiwe amafaranga yigeze atangwa ku mwana waje mu Bufaransa ndetse n'uwagiye mu Bubiligi anyuze muri minisiteri y'imibereho myiza y'abaturage kuko nabo barahari.
Abajyaga mu Bubiligi bo banyuraga muri ishyirahamwe mu yihe association?
Ndumva na association yitwaga Zondergrenzen. Ntabwo nakoranye nabo cyane kubera ko intambara ihise iba ariko ndibuka ko n'umuntu wagiye aherekeje abana jenoside itangira yatangiye rwose akiri muri misiyo aherekeje abana kuko abana asosiyasiyo zazaga kubatwara zohereje abantu maze kubatwara hakaba n'igihe ababyeyi bo kurera abana bakaza gushyikira abana bavuga ngo barebe uko igihugu cy'abana bakomotsemo kimeze abana banagiye ni benshi nta n'ubuntu yanabamenya bose ko ndi hano ko ntazi ko abo nahuye nabo ko ari bake cyane.
nibyo nari ngiye kurangiriza aho mbese abo bana yo mwabuherezaga mu Bubiligi cyangwa se mu Bufaransa hari ubundi buryo mwagiraga bwo kubakurikirana kugira ngo mumenye uko babayeho uko bakura
hari mission nigeze kuzamo mu Bufaransa nzanye n'umugabo twakoraga muri ministeri twakoranaga muri ministeri des affaires sociales muri ministeri y'imibereho myiza y'abaturage kwaje tuje kureba uko abana bacu bafashwe mu Bufaransa iyo misiyo ni minisitiri Ndasingwa Andrew Radio wayishyizeho avuga ati mugende mujye kureba uko bariya abana bameze mujye noneho muze mudukorere raporo icyo gihe ni muri 1993 icyo gihe rero naraje umugabo uvugwe kuko yari umushiristi yakoraga ku nyuma izina rye di twarazanye noneho tukareba uko abana uko amadosiye yagiye uwo yari ashinzwe kureba uko amadosiye ameze muri hose yo point of view juridique kugerekeranye no mu rwego rw'ubucamanza niba ibintu bya adopsiyo zarakozwe neza ino ahangaha niba adopsiyo premier yaremewe n'ibindi uko bimeze noneho njyewe nkareba rokote socio educatif nkareba uko abana bafashwe mu ngo nkajya kureba ibyumba byabo uko bimeze nkajya no mu mashuri kureba integration yabo mu mashuri uko bimeze iyo misi yacu yabayeho rimwe gusa ubundi ntambare ntabwo yongeye kuza
Beatrice Mushashi nongere ngushimire cyane ku bw'aka kanya wahaye ijwi ry'Amerika
nanjye ndabashimiye cyane ndamusengera icyo nshobora kuba namarira umuntu uwo ari we wese kandi njyewe nanjye ku giti cyanjye ku bwanjye ndi imfubyi ntabwo natererana imfubyi kandi nkunda abana narabyaye kandi nakoreye igihugu kandi nzakomeza ngikorere
ndagushimiye cyane
ndagushimiye nawe muntu w'Imana
Agasaro Kaburaga
amakuru ijwi ry'Amerika yamenye nuko Nyirantezimana ari mu Bufaransa turacyashakisha amakuru ya musaza we nawe tukivuganira mbere yo kubahuza na mukuru wabo ayi Rwanda Emmanuel mukomeje kumva ijwi ry'Amerika ikiganiro wa Gasaro Kaburaga umwihariko wa muri sanga dukomeje guha umwanya barangisha babo icyemezo Pierre Clément uri mu mujyi wa Kigali akarere ka Kicukiro umurenge wa Masaka akagari ka Gako mudugudu wa Butangampundu n'umwarimu muri kaminuza
ndarangije umubyeyi wanjye anga wacu wanjye n'umuvandimwe wanjye kuko tuvuka turi babiri noneho ubwo tukaba twaravutse kuri papa witwa Ngirorera Jean Damascene na mama witwa Mukaruzindana Jeremy ariko papa yaje kwitaba Imana muri 1991 tugasigarana na mama muri 1994 tuza guhungana nawe tujya muri Zaire ariyo Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo uyu munsi tuza kuba mu nkambi zo muri Kivu y'Amajyepfo yari inkambi yitwaga Kabira yabaga mu karere ka Karehe niba ndibuka neza niko babivugaga turi abana ubwo noneho tukaba mu nkambi ya Kabira mama rero niwe twabanaga mu nkambi nyuma muri 1996 tuza kuva mu nkambi ubwo habaga intambara yo guhirika mu Butu ku butegetsi tuza guhunga mama tuba ariwe tuburana kugeza n'ubu ngubu ntabwo turongera kumubona kuva mu kwezi kwa 11 muri 1996 kugeza ubu ubwo icyo gihe iyo mirwano yabaga n'inkambi zigasenyuka twarahunze tuva mu nkambi tuza kugera ahantu bita Ishanji aho ngaho rero niho twaburaniye na mama
mwebwe byagenze gute mwagarutse inyuma bo barakomeza cyangwa se mwaratatanye icyo gihe mwese mukwirinishwaro
uwo munsi icyo nibuka neza mama yagiye ari mu gitondo kuko umva ni njye wari mukuru agenda atubwira yuko agiye guhaha hari undi mudamu bajyanye ngo hari ahantu bajyaga guhaha bakajya gukura ibirayi mu mirima y'abakiga bakajya kubikurayo bakabigura ariko bakajya kubyirebera mu murima noneho rero agenda ajyanye nawe ajanye no mbamundi bagenda ari mu gitondo ariko kwato ahantu ha ikirere cyaho wabonaga gihora kijimye kuko nana mu misozi miremire hasi aho hahora ibihu ntabwo nzi neza amasaha ariko nkurikije ibyo yari yagendeye byari bigiye kuba nka saa sita noneho baza kurasa imirwano yongera kubura turiho ngo mu nkambi turategereza ko hantu twe turumva hari hari shitingi gutya kandi tuba hejuru ku misozi abantu twari twegeranye twe duturanye muri iyo nkambi sinzi na nabyita inkambi kuko byari nka riedo transition kuko twarakomezaga duhunga mu by'ukuri twari tugiye kuhatura birambye noneho icyo gihe abo bantu nabo baratubwira ngo ntidukureho shitingi ubu yari njye na murumuna wanjye n'undi musore nawe mama yari yarafashe amurera yitwa Ngabonziza ubu ni umugabo atuye Rwamagana akaba n'undi mwana nawe twe twatoraguye ariko nawe nyuma twaje kuburana icyo gihe rero aho hantu twari turi baratubwiye ngo dukureho shitingi turazinga abo bantu baratubwira ngo tugende kugira ngo bataza kuturasiraho urumva mama ntabwo yigeze agaruka kuva hari ibyo twahasize twe turagenda tugenda atari yava guhaha kugeza n'ubu ngubu ntabwo twongeye kumubona ntabwo tuzi na keretse umuntu umwe yigeze kutubwira ngo yamubonye pingipingi mu kwa kane muri 1997 ariko ubwe nta muntu mu by'ukuri uduha amakuru ngo aba ahangaha
uwo mudamu wajyanye na mama wawe gukura ibirayi izina rye uraryibuka
oya ntabwo mbyibuka gusa icyo nzi cyo turi mu nkambi aho ngaho ikabira uwo mudamu yari umwarimu muri primaire mu nkambi
yakomokaga hehe kugira ngo
uwo mudamu ashobora kuba yarakomokaga Igitarama yego
noneho wamubonye bwa nyuma itingitingi muri 1997 waba wibuka izina rye
yitwa Mutagoma ni umugabo w'ikibungo igaseta hafi aho papa avuka ariko kugeza n'uyu munsi umugabo yaje gupfa ntabwo akiriho yaba we yaba n'umugore we bapfuye mu mbere ya 2005
uwo mugabo Mutagoma wakubwiye ko yahuye wakubwiye ko yabonye umubyeyi wawe itingitingi yaba yarakubwiye niba yaramubonaga ahunga asa n'uwerekeza hirya gato
yakubwiye yuko yamubonye akora muri Croix Rouge
yakoraga muri Croix Rouge
yabonye icyo gihe mama ngo akora muri Croix Rouge
abantu benshi bumva ijwi ry'Amerika ho muri hose ku migabane yose y'isi ari n'abari muri Afurika hirya no hino abandi zitingitingi ni benshi waba yarabonye umudamu witwa Helena Mukaruzinda n'abakoraga muri Croix Rouge akaba azi aho aherereye yahamagara ijwi ry'Amerika akamubwira yuko umuhungu we icyemezo Pierre Clement amushakisha mwaba mukoze nawe na Gasaro Kaburaga mudufashe tugashake icyemezo Pierre Clement niba umubyeyi wawe akiriho nicyo tumwifuriza niba kumva wamubwira iki mbese niki wumva wamubwira nk'umwana kuri uyu munsi
biragoye kubona icyo umuntu yabwira umuntu bamaze imyaka 25 batabonana ariko wenda we niba akiriho akurikije imyaka twe dufite kumva ni njye wari mukuru neza imyaka 9 murumuna wanjye afite imyaka 6-7 gutyo byagorana ko we yakiyumvisha ko twaba tukiriho uyu munsi ariko twamubwira yuko turiho twabaye abagabo murumuna wanjye ni umwarimu muri secondaire nanjye ndi mwarimu muri kaminuza turubatse nubwo murumuna wanjye atari yashinga urugo ngo ashake umugore abyara ariko tubayeho kandi tubayeho neza ikintu twamubwira ni uko famiye iye yacu kwa papa bose baraho abasigaye batapfuye aba mu ntambara cyangwa bapfuye nyuma y'intambara na genocide kugeza n'ubu abandi turahari cyane cyane abuzukuru b'ababyeyi babo ababyeyi ba papa cyangwa ba mama rwose tukamubwira ko twifuza kumubona rwose byadushimisha twongeye kubana nk'umuryango murakoze
urakoze nawe Pierre Clement Kemezo ndagushimiye cyane kuri kino kizere wagaragarije ijwi rya Amerika muri kino kiganiro agasaro kaburaga tuzakora ibyo dushobora byose kugira ngo tuguhuze n'umubyeyi wawe nibariho ijwi rya Amerika azaduhamagare azatwandikire n'ababa bamuzi abamubonye nabo kandi imirongo ya telefone yacu ku ijwi rya Amerika ihora ifunguye muzatubwire ako gasaro kaburaga kaboneke ndagushimiye cyane
agasaro kaburaga
agasaro kaburaga
mu minota isigaye undi dutumikira ni Habimana Denis n'umwana uhawe abandi babyeyi mu Bufaransa mu kwezi kwa gatanu umwaka w'igihumbi kimwe 1991 aturutse mu kigo cy'imfubyi cyari Masaka ya Kigali ise yitwa Nyiridandi Gaspard ukomoka mu cyahuza ari komini Maraba aho bita mu mikingo muri segiteri ya Maraba mu cyahoze ari fetura ya Butare nyina yitwa Mukakarima Esperance akaba umukobwa wa Nsigaye Kalisiti na Nyiramajangwe Asira bari batuye mu macyazo ya Ngoma ibutare Habimana Denis ikinyarwanda yarakibagiwe turamusemurira ubutumwa afitiye umuryango we
y'a pas une seule seconde où je ne pense pas à eux voilà
nta seconde nimwe shira ntabitekereje niko bimeze ni ikintu ntekereza kuva nkiri muto kumenya ko nageze mu Faransa mfite imyaka 5 ariko nkaba ntawema gushaka kumenya aho nkomoka byanshimisha cyane menye ko barokotse amahano yabaye abasaba ko bangeraho banyuze ku ijwi rya Amerika kugira ngo twongere duhure kuko gahunda yanjye niyo kugaruka mu gihugu cyane
ensemble quoi parce que moi mon but c'est aussi de revenir dans mon propre pays et ça serait vraiment un plaisir de reprendre contact avec
Ikarero byanshimisha menyanye na bene wacu tumaze imyaka 35 tutabonana kubera ko maze kuba umugabo nize amashuri mu Faransa nkora imirimo itandukanye meze neza sindwaye narakuze mfite akana k'agahungu ndifuza kujya mubwira ko nkomoka mu Rwanda ko nahawe abandi babyeyi ariko mfite bene wacu mu Rwanda niba rero banyumva nabasaba ko babanyuraho ku buryo butaziguye aho kuri radio kugira ngo muduhuze kuko mpora mbirota kandi sinabibahisha ko mfite igishyika icyo kintu cyiza cyaba kimbayeho mu buzima bwanjye
twahise dutangira gukora ubushakashatsi mu mikingo ya Maraba twasanze Nyiridandi Gaspard koko yari ahatuye twamenye ko umwe mu bana be w'umukobwa witwa Genoveva Mukandamage yashatse ahitwa Igishamvu Genoveva Mukandamage rero niba uri igastankingi imuboni inyakibanda cyangwa se ishori musaza wawe Habimana ni aragushaka n'undi wese wumva iri tangazo kuri radio ijwi rya Amerika yumvikanira mu Rwanda hose yabimumenyesha aha niho dusoreje ikiganiro agasaro Kaburaga twabateguriye nshimire cyane abagize uruhare rukomeye kugira ngo dushobore kubona iyakaremye washakishwaga na mushiki we Denise Mukakamanzi abadufashije kugira ngo duhuze mu ngwara karamana nyina Rose Nyirabahira abadufashije kumenya Genoveva mu Kandamage aho waherereye uwo ni mushiki wa Habimana Denis mbashimiye icyizere mukomeje kugirira radio yanyu ijwi rya Amerika n'urukundo mugaragaza mudufasha guhuza ababuranye na kagaruka mugira amahoro mwari kumwe na Jeanne Shimiyimana